Barua mar Jakobo. Jakobo achiel. An Jakobo, misumba Nyasaye kod Ruoth Yesu Kristo, amoso jo Nyasaye duto ma oseke e piny ngima. Owetena, ka uyudo tem mayore yore, to kwanreuru ka johawi, ni mar ung'eyo ni tem itemogo yieu ema miyo ubedo gi kinda. To nyaka utim kinda nyaka giko mondo ubed joma olony kendo makare chutho, ma ok urem e yo moro amora. To ka ng'ato kuomu rieko ni orem, to ber mondo kwa Nyasaye, kendo Nyasaye nomedne rieko, nikech ochiwo gi ng'uono ma kochayo ng'ato. To ka ukwayo, to nyaka ubed gi yie ma ok uriwo gi kiawa kata matin, nikech ng'ama riwo gi kiawa chalo gi apaka mar nam ma yamo tugo kendo tagore. Ng'at ma kamano kik pandi yud gimoro kuom Ruoth, nikech en jahubagabaga, kendo ok oket chunye e gimoro achiel. Ka Nyasaye oting'o wadwa moro modhier malo, to mondo obed mamor, to wadwa ma jamoko bende mondo obed mamor ka Nyasaye odwoke piny. Nikech jamoko biro lal nono mana ka maua ma e thim. Ka chieng' owuok makech to wang'o maua kendo thiepe ne lwar piny. Bang'e kite maber lal nono. Kamano e kaka jamoko bende biro lal nono mana ka tiyo tichne. Ng'at manano ka iteme en jahawi, nikech koselo tem to noyudo simbo mar ngima ma Ruoth nosingore ni nomi jogo mohere. To ng'at ma itemo kik wach ni Nyasaye teme, nikech onge richo manyalo temo Nyasaye, kendo en owuon ok otem ng'ato. To ng'ato ka ng'ato gombo ne owuon ema temo kendo yondho. Eka ka gombo semako ich, to onyuolo richo, to richo kosedongo mogik to kelo tho. Owetena mahero, ng'ato kik wuondu. Mich mabeyo duto kod chiwo malong'o duto ae polo malo, gia kuom Nyasaye Wuoro mane ochiwo ler mag polo. En ok olokre, bende ok owichre owewa e mudho. Kuom dwaro ne owuon ne ochwewa manyien kuom wach mar adiera, mondo wabed kaka olemo mokwongo nyak kuom chwechne duto. Owetena mahero, mago duto ung'eyo. To ng'ato ka ng'ato nyaka bed ng'at mawinjo wach piyo, kendo materore mos kuom wuoyo, kendo ma mirima ok mak piyo. Nikech mirimb dhano ok kel tim makare ma Nyasaye dwaro. Emomiyo wituru gik mochido duto, gi timbe maricho mogundho. Bolreuru e nyim Nyasaye, kendo yieuru wach mane opidhi e chunyu. Nikech en gi teko mar warou. To kik uwuondru kuwinjo wach awinja. To beruru joma timo gima uwinjo. Ng'at ma winjo wach awinja to ok tim, chalo gi ng'at ma ng'iyore e rang'i. Koseng'iyore kamano, to bang'e odhi, to piyo piyo nono wiye wil gi kite kaka chalo. To ng'at ma ng'iyo chik makare ma miwa bedo thuolo, kendo mosiko ka timo kamano, bende ma ok winj wach mi wiye wilgo, to tiyo gi wachno, e ng'at ma ogwedhi e gimoro amora motimo. Ka ng'ato galo ni en jalemo maber, to ok orito lewe, to mano owuondore awuonda, kendo lemo mare onge tich. Lemo mar adier kendo maler e nyim Nyasaye Wuoro en limo nyithi kiye gi mond liete e chandruokgi, kendo bedo gi ritruok kuom richo mag piny.